هلا كم جرتونا في السنة رفع جرا كم جرتو سجن تان كينيا راي قالوا رفي كا نقل لما سربان سنفيرا دون رفع جران ويقع
Luba chua ya wali fama na mu ya wali fama na mu kama wajala tando gani mara wali jala wali jala wali fama na mu kama wajala tangarani Luba chua ya wali fama na mu ya wali fama na mu kama wajala tando gani mara wali jala wali jala wali fama na mu kama wajala tangarani Nashaki malo Nashaki malo Kabuyu anu kasika wate Akabaka ilale Abdin kutugarani Sira adana mbasu jirumba dustolani Jala sinjala daduga
I think CSU was the right fit for me because they worked with me. I was a 50-some-odd-year-old college student, working, active in my church, active with my kids.
Chaka wala kabare ora fin fin nera kanitan bukane hada sisi bana yongo batutane ngurya ganda genye ichigari milatu jajabe amurma amata kanabatu
Programming is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. Ask anyone with a DWI if it was worth it. Don't drive impaired. Drive sober. Drive smart.
this is Community Radio. It's KFAI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul, online and archived at KFAI.org. Sure, take a deep breath, have another hit of fresh air.
Hello, Rufajra. Nwegais ininjena. Amatano, Rufajra.
Gada do chapse kangadan biya jaru
ya oromo kulkulum kamde buru gada do chapse kangadan biya jaru
ashamya gurbe gurbe warra gadani ditela kijallani
Gale muri muri kusi wadaro foe foe kusa wadaro foe foe kusa wadaro foe foe kusa utuba biya marabatu utuba arda Afrika batu nanda besa basi fakatu kanti jipu njeli mina batu shirerererere inkola naya jole
Ya oromo kulkulum kamde buru gada do chapse kangadan biya jaru
Thank you.
Bifama, Kara KFI, Damnida Gifachu Barbadani, Gajra, Kara Afurshanini, Simbra Gajra, Kanafi, Hermat as in Injena, Bilbili Kenya, Jira, Bilbili Kenya, Jakudalama, Seratim Barresana Moni, Bilbilangalu Barbadani, Jaha Kudalama. Sadi afurtami toko duwa sagal sadetama kanani galu dende swiga asirra screen irrani sinikoda bilbila studio ti bilbila studio kanan galtani ayada ke sankennachu nidendesu karma hunda nijo dimma kanarati ha marian ega Harra kakom satti kadan kasu ke sattu yu amma yero amma kanatti dimma finfinne ishu kuttata ejra ke sattu yu warri federala mari jage ke sinajrani mari ke sansanirratti mari kanarratti finfinne nikani oromia hatatu finfinne kan federala hatatu finfinne kan of dende siata tu kanjeru ture amma murtesine jirra jeraniru murtesine jirra jerani achi murton suni karamitti dema murton suni malitti murtai amma swali ingalle jeru kesa kesa wali ingalle kapti ratu wali ingala minjer ameti yokin mo mari yada mari tiriate garu kapti kana gutman gututti kan ratu wali ingala min kanjera muda sababin ratu wali galu dadabani rakkon kuni malif akastai biyoni bra mutanno biyota bra mallu barsiza kanjeru halallu me durandurse ega biye kenye kesati amma hachucha dursine kan warri yal halu barbadani warri kesati yo finfinnen kan oromia miti finfinnen abbank abdu finfinnen kan undumati warri jadan inni jalqaba rakani premisi nisani jalqaba gocha yara darbe kana isa haluda halakanan halaniti malu gora okini wandi ilalchumti suni ilalchi hachuch anjara jara mukuni sarimiti wanjaru kanisani kasani ega kanakesati namni bilbila jiru jiraate nu bilbila ammas yaada keessan hin fudhanna egaa kana keessatti namni hacuuccaan sun hin jiru walumaa galatti sabni yookiin gitni bittaa hacuuccaa tokkos hin jiru kan hacuuccas hin jiru kan hacuuccames hin jirudha hayyee abduun nu bilbilaa jira hello
Hello, Doctor.
Hello, Abdu. Bagana gan nufte.
Bagana gan nufte, Doctor.
Yeah, akamad.
Naga faya rabbi.
Yeah.
Yeah, Doctor. Jarini hala.
Hey.
Garu diyo kana Doctor Sagaya alar sada kitabu to kaspasi. Blata geta hirui. Wada silasi o marakanje.
Hmm.
Kita bandi berrese agak tadi, lagi se?
Ya, yeah, baik.
Ya, yeah, of course. Kita bahasan sila atleni deh situ mataf raga tiba hari tu, sani si?
Aha.
Kebaru amasi gafa freshman university jero, course itu pen history jurusan rati, lani to kujra.
Aha.
Lani kuni. Addis grew from little Oromo village known as Finfinne to the African metropolitan of today. Kajujira.
Mm-hmm.
hisirma isaan achitti dubarsiisaa turan jirraa jechuudha. Yaa ummata kana dhugaa ittiin godha amma bararaani dachi bararaa ji'uura hunduu inninu dacha Oromooti. Aeroplaan barare jaami Oromoon. Simbiraan bararte jennaami. Jechuma bararaa jiru kanaahu Oromorraa fudhatan malee amaarri jecha bararaa jiru hin qabu jechuudha.
Actually iddoo sanitti jechichi afaan Amaaraas Oromoos ta'uu danda'a. Garuu torban darbee dhiyeessinee turre Abduu dhimma kanarratti wanti jedhamu waan Firaamaaroo namni jedhamu tokko nama Xaaliyaaniiti. Qeessota asii qeessotuma baay'inaan Amaara Tigree ta'an kana naannoo kaabaa kanaa Yerusaalem deemanii Yerusaalemii warra kaatolikii Roomii dhufan kana wajjiniin gara Roomii erga deemaniin booda namichatti himaniiti namtichi argees quba qabaates hin jiru. Verifaay gochuus hin danda'u. Hundumaaf iyyuu kaartoogiraafariidha yeroo sanitti waan gaarii hojjeteera dhuguma. Kaartoogiraafii sanirratti wama wayii akka kaasilii wayii waan akkasii wayii kaase. Waan akkasii wayii kaaseeti magaala jedhe. Malee magaala wanti jedhamu hin jiru yeroo sanitti. Tokko magaalli wanti jedhamu iyyuu konseptii haaraadha. Magaalli akka magaalatti kan hundaa'e Gondar immoo kan hundeesse Oromoodha. Faasilidas jechuudha ilma Suusiniyoos. Erga siyaasiidha waanuma konseptiin magaalaa kuni namni baadiyyaadhaa ba'ee maaliif magaala ta'uudhaa fi maal barbaada? Tokko waan magaalatti nama walitti qabu jiraachuu qaba. Magaala keessa fakkeenyaaf magaalli ammayyaa kuni warshaatu jira. Warshaantu namoota baay'ee gara iddoo wayiitti iddoo warshaan jiru sanitti walitti qabamu. Achiin booda manni ijaaramaa fi isaanis sarvisii kennuudhaaf biizinasiin amma kaapitaalizimiin walumaa galatti akkas tuumame. Keenya kaapitaalizimiinis ganaa bara Haayile Sillaasee jalqabeeyyuu. Kanaaf magaala wanti jedhamu hin jiru. Lammaffaa yoo kaartaa Firaamaaroo fudhanne kaartaan Firaamaaroo laga Oromoo jedhee laga Awaash kana kaasa. Lammaffaa lagumti Awaash iyyuu hiika kan qabu akkuma jettee lingwistikaalii yoo deemne hiika kan qabu afaan Oromoon Awaash otoo hin ta'in Hawaasa uummata kanaaf nama maqaa Hawaasa amma baay'eetu jira. Guutamaa Hawaas yoo fudhatteettee asuma Dr. Darajjee Hawaas even personal name ni ta'uu jechuudha. Kanaafi dhimmi bararaa kuni wantichi waan divert gochuuf yoo claim gochuudha yoo barbaadde wama wayii kaastee fiddee achiin booda kan kooti jechuudhaaf yoo hin ta'in wantichi historical evidence tokkoyyuu hin qabu. Abbaa Firaamaaroo yoo fudhatte immoo bakki inni jedhe sun naannoo duukam akkas wayii ta'uu danda'a. Garuu arkeoloojiin tokko iyyuu hin jiru kanarratti. Kan biraa kan irratti mari'annu muuxannoo biyyoota garaagaraati. Waa'ee Brussels, Belgium fi waa'ee Kanaadaa otoo wanti beektu jira?
No really. Itti fufi homaa addaa sarara gubbatti neegaa aga namni biroo seenu.
Hayyee.
Itti fufi
hadda. Yaa namoonni akka seentanii karaa tiktookis isin affeerree jirra. Karaa bilbilaas seenuu dandeessu. Yaada keessan egaa dhiyeessuu ni dandeessu. Tolee dhimmi asirratti akka wal bira qabnee ilaalluu fi tokko warri bilchiginnaa amma keessattuyyuu bilchiginnaan Oromoo kuni kan jechaa jiran muuxannoo Beeljiyeem kan isaan kaasaa jiran muuxannoo Beeljiyeem kuni Brussels maal akkamitti fakkeenya taatedha. Namoonni tokko tokko amma yaada kanaa dhiyeessaa jiru. Fakkeenya gaarii taati immoo fakkeenya gaarii hin taatu kan jedhu jechuudha. Dursee Kaftamu Kanada ra akasuma sigirma gutamas wanta kasa wayitu jira Brussels fa Kenya gari tati mo fa Kenya gari intatu akuma ya bekta ni tari warim beknesi Belgium sabalama gurguddatu achike sajira sabni kuni warra walona fi warra Flemish warra jeramanida warri Flemish warra afan dachi dubbatanida more Germany warra sikani afan Germany sin dubbatama actually garu dachida norzi warra jeranida gara sauzi warri jerani mo warri walona jeramani warra French afan French dubbatanida jare yade kabda abdu
That is discouraging. Let alone that bakuma nu garte na bas nu basu kabna garte makadur markaton makadur kabdi piyasa makadur kaba kasanchis makadur kaba kanun tau sani bafne sani mo gafa chuda kaninju oromon wonni pro amas kabra chu kabu ummata setlani te kana wora nagga dandu fe kana kofer ko bachi se arrechi sa kafal misugore oromon wali rabitu rabusati economic ke terma chu rabusati so biye sani magara sani kele oromon economically empowerment yonar genne lafsan claim ko rundando wali rabitu wal de debesu kala dinagetin santu ragudanu dum pachi se chuda ara rahalu nagga kan rat
Namatu Dufe, Finfinne Times, and Meet of Godi, Galatomi, Seni. Otojenu Abdu, Agefatota Kenya, Finfinne Times, Nama Yero Era Daftima, Finfinne Canara Tonja Chatureda, Luga, Derge Gesachema, by Dinkasi Fanuda, Tifufi, Finfinne.
Hetu galatoma okay galatoma asini marra barande ga nirkaba jachu de ela miyesena ke setti walla masaditu jira ero tankenya taw akarra batti fudat itikosu gadich jachu da ero baye makas makabira basuf male makamaso basuf make male maka originali makabba biya sanam basani laftike nya gafan ni nurra fudo tamu jal kabe sirna durani sana kesa yu hata umale isa isan charchi kesati create godan je chota kijiba isa sanan mata namota kenya ikadu fani fakenya abile kenya salpan matam fakenya shaneje wadde bli summa romoti makaka bamiti shaneje dani maka target matan su maka da bojechu yero ba iwa akasi kasiti namota kenya kesa mo manuti mo okin abile kenya media kenya wontona dadda kenya farno je newa mne su masanu tino fo amanu wambade je chu kamna turre am tota wera tota jenne ko battota jenne ma kota kasi kana create goneti isa kana mata sani mali fi maqasa sani ti of woman usana tuntani maqa targa keni nefitu akuma sanno ignore godaniti wontetti maqa kenya sana maqa bankenya mogase maqa dalotan kamnu sana nuraji jira ufani akasanati gadi bellesa wan sana gadi chufa ufani akasanati gadi daudan dauka amma fakenya fi warri finne ke sejiru qobattota jechu weerar tota jedamu qabti warra mafakenya fakkat abatti mo si fachi de demte mo gurmofte mo oromo jeftu kun mo wambadota jedamtu qabti jiramiti maqat targatti kenya jechu halli magalota kenya yokin wotota nabota kenya kana mo yoro tokko tokko amma yoro ba'i wan wal aban qofa daf namota murasan wakil akademi bernota apa kenya profesoran kenya doktoran kenya apa uji wala budan dau sirna uji wala budan dau nama tu ufa uji ni rojatan uji wala budan dau hari rati kayu rati untuk tu darat wala kadu dan dau yero dire di na yakin media nama tu berorre yero de manu falla nama tu murasa sana yakin abile kenya fa kenya wanu parti ip abi amadi mormun kofar afi wanta abi wangari oromo fgode tokko fudata madabsisu yoki na kafala kenya fi giddu kana kuma salpatio kanete nyera leont professor scale godu wantota gari goda ture kayetu je finally wanta kasikasi ko wan raine gamni wan akkanafa wanta kasikasi kana fa ratti ko si gorsa wali ken nun ke sa won dedde bi sun o yero tokko afan dogo goran jedame interview lamme ratti sirre fachu danda o sada fa ratti karabrati sirre fachu danda on barbaci sada e shor bodu fa ratti ali magala ken ke sa jiru wala man umajir wanti laman umajir ru resource ati ke sa tawde dabe romon sabam disa warshana katina majettan kana ijarame magala sana ke satti support gode of dandaye namni survive gudu dandaw njuru lafti achimbo daldana fachi ke sademu fi policy da achi ke sademu warana achi ke sademu ibba daddati achi ke sademu mo lafa kotte achi ke satti jiraachun dandesu sangara an kotte halitti ibba me warana kofa ibu kofa wanne kofa gotuntane walif min daba sanitiyu nyata wali kenani dugati wali kenani hoji wali basanitiyu magala sana kesati wal arkisaturan hoji wadi kodani yo daba me daba me mal goda lotarin forjidi tu yo yera percentage jatama wal forjidi tu gurgura lotarin biye sana kesat sana kan ufena ne su gondori ufe kumtara nanne samale sitin kenan kama oromo ta kutti kenani nanne su Lestron cerita ayam macam mata ragu toko minda kaba, imbasa sa ammo macam mata raga, minda abbata kaba jaja jasa deja toko gato kobode gamu jenati so koski ibanati ta, so wantot akasi kasi untuk ibbalam ibbasa di kan sila orombong beraga undan denyo untuk tak walgargar undan amne kan casam bias heri biyati suno kin jari walgargaranu casam otomatis fa yedamani jari walgargaranu baik ibbatok kutujira aja cun untuk akasi kasi kena rahali magalan biyasa nak esetih umam temau uhoma waranatu yu lafa capsa lafa waran orombong raketu orombong lafa rawaran Walaupun gurmani itu juga dua jarat, kalau kau dua jarat itu, arah ke farso, wana dadakan asal pati wana minda kapan ini, toh boti oromo ri oromo kan, rakasa betul. Kalau ni orang nyaci su insir bu, ugati dadatu maga bakota dadara rufa halakan nampi mimie fatetu, nampu sana susi dan arada, wana dadati bakuma ugati ni fi sewa, untuk serba wai wanta dadajuru, shamarani sacitti gurama, diri sacitti gurama, susi dadata, nampu wal beradema, nampu wal sikadema, halakan akanan oji wali humanity you, akakanat tuma mimale magalan biye Kenya, akasina mbasila jatun sanati, wanti magalan he rafsera gate planning bae wanti ijarame karan ke sabae bishan yate fi warsha we yate hawaso lit sasabe hinjur walitti oromoni modi bame haluma sirna motumane karan dur ibature policy no biyette tun ibature jechuda male wontota daddati adage fadde kayetu mane sotum tendon mai sin dagge fadde wan ifin finne wanda ugadu bachu rafi wanto wagato ko gala mo gasa di kesa tira watu miti wagashan kudan kesa ti yufit undan din
ugada me ya asirati ni ada kaba toko wanti nama hubachi subar banu kesa tu warra misenso tabil segena saata u kamota gara gara nama hubannon kabne fi Dursi fakenya biya Brussels kana furadne Brussels amma magaletti magala Belgiumi lamani yu kesa jiru garu warra dechi kana warra Flemish warra jedamani magala gudditti tate kan shinta jajiltu magala gudditti tate kan federaalatis federaalachi ta'a haa ta'u malee kophaatti of dandeesseeti magaalli Brussels kun kan jirtu warri filmishii immoo magaala keenya jedhanii ilaalu magaala isaaniiti teessoon isaanii kaapitaal siitii isaaniiti jechuudha. Gama biraatiin ana kan baay'ee istiraayik na godhuu fi baay'ee kan ana ajaa'ibsiifadhu Kanaadaadha. Kanaadaa keessatti magaalli gurguddaan jiru akka Montreal jiru, Quebec City jiru, Ontario jiru, amma immoo asii Edmonton fa'a jiru, magaalonni gurguddaan Kanaadaa jiru. Isaan kana hunda keessaa otoowaan akkamitti filatamte, otoowaan maal taateeti tajaajilti yoo jenne otoowaan magaalaa Ontario keessa jirtuudha. Ontario keessa jirti lafti suni kan indigenous peopleiti kan ummata jalqabaa achi turaniiti humnaan isarraa fudhatan amma maal godhanii warra saniif lafichi kan keessanii jedhanii beekamtii kennaniifii jiru. Beekamtii kennaniifii aadaa isaanii afaan isaanii eenyummaa isaanii akka dagaagfatan akka guddisatan godhanii jiru. Isa Ameerikaattis amma waan akkasii gaggeeffamaa jira. Yeroopittis iddoo baay'eetti gaggeeffamaa jira. Maaliif warri ganamaa kuni xaboo kuni akka eenyummaa isaanii babal'isatan jechuudha. Lammaffaa otoowaanii Ontario mataashiitiin magaalli guddittiin Ontario achuma otoowaa keessa jirti. Otoowaa keessa jirti otoowaan kan Ontarios. Ontarioon kuni akkuma Oromiyaa kana rijinii tokko jechuudha. Quebec immoo jirti. Quebecitti dhiyoo jirti. Otoowaan gara Quebecittis in dhiyaatti. So Quebecis kana beekamtii kennite. Garuu kan jidduutti achitti uumaniif maalifii otoowaanis baay'ee doominaansii akka irraan qabaanne fi akkasumas warri Quebecis doominaansii akka irraan qabaanneef. Wanta kana fudhannee nutis akka kan Oromootti jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinneen kan Oromiyaa yoo taate Finfinneen abbaa qabdii abbaa argattee jechuudha. Finfinneen guddachuudhaafis wanti ishii rakkisu hin jiru. Atis wanta ati kaaste tokko asumaaniin kaasee abduudhaaf kenna carraayi. Wanti tokko wanta ati kaaste magaalli biyyattii sanii yes gaariizin jedhama afaan ingilizinii baay'inaan akka miliitarii gaariiziniitti kan isaan hunda'an. Maaliif yoo laaltee baay'een isaanii gaararratti hunda'an. Fakkeenyaaf Gooree laalii, fakkeenyaaf Asallaa laalii, Ciroo laalii, magaalonni baay'een akkasitti. Maaliif loltuu miniilikitu achi dhaqee walitti qabamanii akkasitti hundeessan. Gama biraatiin naachuraalis immoo kan magaalonni hundaan jiru. Fakkeenyaaf an jalqaba Jimma gaafa deemu Oromoon kan ofii isaatii hundeeffate jedheen naqee hagan eeges naa ta'uu baatu jechuudha. Naqamteenis akkasuma. Naqamteen amma leeqan gabaadha. Gabaa leeqaa hoo jedhan baay'ee beekamaadha. Haala saniin warri hundaanis jiru. Finfinnee immoo kan hundeessee torban illee dhiyeessan ture Giraasmaat Yoosef Galaanii fi Abbaa Maasaayaati. Isaantu jalqaba lafa sana dhaqee mana irratti ijaare, charchii irratti ijaare, mana barumsaa irratti ijaare. Abaaboo dhaabanii qonna qabu, qonna isaanii qotatanii abaaboo babbareedaa kana Xaayituun argitee kana fudhadhu malee jette. Kanuma malee Xaayituun abaaboo biyya lafaarra hin jirre, abaaboo addaa Addis Ababaa waan argites hin jiru. Lammaffaa manicha dhaalteeti booddeerraa miniilikis haa ta'u jedhee kan fudhate. Egaa maal jechuun barbaade wanti asitti kaasuu barbaadu amma keessatti iyyuu yaada maal gochuu qabnaa kanarratti Finfinneen Oromiyaa jala yoo taate Finfinneen bal'achuufis guddachuufis carraa qabdi. Lammaffaa riisoorsiin Finfinneesi hedduun Oromiyaa irraa dhufa. Bishaan Oromiyaa irraa dhufa. Nyaanni Oromiyaa irraa dhufa. Karaan Oromiyaa keessa bahee dhufa. Ibsaan Oromiyaa irraa dhufa. Waanumti hunduu Oromiyaa irraa dhufa. Tajaajila hunda kan argattu Oromiyaa irraa Finfinneen. Yoo adda goonee federaalaaf kennina jennee Finfinni kan keessanii miti keessaa ba'aa jedhanii Oromiyaan dirqaman qabu kana kennuudha. Gaafa jettee uummanni kun maalitti gora? Maalitti garagara? Lammaffaa magaalonni guddina magaalotaa amma right now yoo laallu bara jaarraa 21ffaa kana especially ammaan jechuudha 2025 hin booda AI'n kuni dhufaa AI'n gaafa dhufe maal godhaa biizinasii roobootii fi AI'tu hojjeta. So AI'n gaafa hojjetu warshaa gurguddaa keessas isumatu hojjeta. Bakki daldalaa kunis amma financial sektarii isaatu hojjeta. Deebi'ee mooliin gurguddaan kun jiru akkasumas akka market supermarketiin kun hin banamu isas isaantu hojjeta. So bakki magaalli duraanii gamoo guddaa qabu magaalli even New York fudhachuu dandeenya, Chicago fudhachuu dandeenya, Donani jiraadhu as Saint Paul, Minneapolis rakkoo guddaati isaan qunnamaa jira. Maaliif seentariin magaalaa depopularized ta'aa jira. De-urbanizationiitu gaggeeffamaa jira. De-urbanizationiin kun Finfinneetti si nufu jechuu hin dandeenyu. Ammumaayyuu jira. Seentariirraa faayinaansii, biizinasii, maali waan akkasii qofaa namni gara qarqaraatti deemaa jira. Namni qarqaratti yoo deeme qarqara eessa dhaqa? Eessa qubata? Lammaffaa naannoo Finfinnee warri jiran kun laaleen ture deetaa gara garaati. Guddinni isaanii is amazing. Haga Finfinneen guddattu dachaa lamaan guddachaa jiru. Waggaa 10 waggaa 15 booda naannoo Shaggar kan jedhamu kanaa fi naannoo Adaamarra warri jiran warri reediyeesii kiloomeetira 100 keessa jiran kun bakka amma Finfinneedha jennu kana ol guddatu waan hundumaan iyyuu qabu jechuudha. Deebi'ee Oromoonis asitti kan kaasuu qabnu kan mataa dhukkubbii isaanii ta'es tokko isa kanaadha. Uummanni Oromoo uummata guddaadha. Biyya sana keessaa 40% kan ta'u Oromoodha. Amma peesii amma deemu kanaan Abiy Ahmed gadi qabus economic development jira. Oromoon tokko yoo qabeenya argate Finfinnee keessatti kaaffee tokko banate mataatu dhukkuba uu jedhu. Oromoonni akka jirutti nurraa fudhate jedhanii kuni fakkeenyan isin kaasa obbo Abrahaam kitaaba isaanii durii barreeffame tokko keessatti maal jedhanii ministeera barnootaa jalatti turan ministeerri barnootaa mataa isaanii Haayile Sillaasee ture bara sanii isaan jalatti ministeera turanii Abrahaam barataa 5000 jiraa jedha yeroo isaan Finfinnee keessaa. Akka jirutti Oromoo barsiisaa ture jedhani maaliif bulchaa Dammaqsaa Faas yeroo isaan baratanii namoonni tokko tokko akka jirutti Oromoo barsiisaa jiraa jedhanii himatanii achiin booda Haayile Sillaasee bira ga'eeyyuu Haayile Sillaaseen qorannoo naa geggeeffamu jedhee sarveen geggeeffame gaafa laalamu barataa 5000 keessaa Oromoon 800 qofa ture. Haa ta'u malee Oromoon 800 kun mataa dhukkubbii isaanii ta'e. Kanaaf ammallee Oromoon kaaffee tokko banate yookiin wayyaadhuma gaariyyuu uffattee yoo deemte baala gizee jedhamta. Baala gizeedha. Gaangoowwan kan isaanii ta'e hojjattee argatte namni jedhu hin jiru. Maqaa balleessidha. Hojjattee argatte lafti kun kan keeti. Lafa kanarratti qabeenya horachuu mirga qabda kan jedhu hin jiru. Kuni rakkoo guddaadha. Mee kanarratti maal jettu?
Doktor. Akkuma bireetti kan jirreetti amma biyya sana yoo ilaalte rifarii hunda yoo deemte gara Gujii deemi, Booranaa deemi, maal deemi warri mana bunnaa beetii qabu, albergoo qabu hundinuu warra kaabaa kana. Dhalaan dhuftee sagaggaaltuus warra kaabaa kana. Ani wanni kun pilaanaan kan deemaa jiru na fakkaata. Akkuma bireetti kan jeetti gartee listiroo taatee hojjettaa ati garuu wanna si goota maali mindaa qabda?
Asirratti yeroo tokko maallaan jedhe namni aangoo qabu tokko nama heddu hoji ko jadani walaitara fidani listro jadda jadani achigalchu akuma finfinde time singere inka falufi gwari akabasasa ni singoru dugada etefu.
Okay, yeah, you're right. Duba kanahundau oromon kabenya kabun ladama nu the chief kenyani samani business rabana tani target customer ne ny oromoda. So oromon kana beke yoni figarte rabiti yoti kese the chief tani sin samam tu yachula amma merali heddu biyesenti hagama harar ya fikir agar sinjan matu ya fikir agar menam sinja takka gonder ya fikir agar no isai junda gisu namni akhir te karan ha ya nut magara dar senya ni dare sani dachi senya ni dare sani duvarti isani amo nut dare sani isani gojja me fikir agar junda gisu garan ni sana kade mu mfaru yechu even amma gonder gojjam gafar sala sira namni tokko license tokko argachura nama amma torbati jiratta ukaba ture gara oromia gartumo guragen tokko achidufe achidufa ogus markata yechu guragenu akkanati akkabi yeke safatatu kagar gare in bopan beka wanete eratto jesme yechu debi amma summat khala siltera le guragera le umata harari akhanala le
abdu nu gaba fsi daqiqa lama qabda
ya
garu khara tiktok nitifufna
ya military ke sette contribute sani gorna gartu silte military ke sette contribute gorna gartu warana te gadim hadare warana te de muna gartu gurage warana te de muna gartu all this had designed galato magar ma charan sani ganna
haye namni tokko du fejera oromoni tokko da kamo bole saken
ane duvartida
oh duvartidi fama e shakenture akamo bole tike nagara
jirtu nagenni sine baba yetu nagada
akam fayara
jirtu nagada galatasa
ya yanni ke mali ma finfinne ratti maria chajarra ya
ani gudda ittina yaachimne akake yatti gudda ittina yaachimne dimma finfinne kanarratti amma umrinki yagay anuma kana kessatti gudda de anuma ngama politika kanani itti yaada dubisa ma